Khalile suphekile kwenele manje Lesinye mbe engisikhalile manje zesuliwe Ongiswisebo namanje budlulile Oh, liyeza, liyeza, elakwithuba Oh, liyeza, liyeza, wenu zophendula Lesinye mbezi Yengisikhalile ke manje zesuliwe Lobu buhlungu Ongizwise bona Manje budlulile Oh, liyeza Liyeza elakwithuba Liyeza wenu zophendula Angeke
swele phansi
Angeke sawela phansi Umkhuleko bami Uthi uphendulile liyeza lakithuba Liyeza lakithuba
Liyeza
Liyeza lakithuba uzophendula